teri kintu mbula mu bwensi eno kisanyusa Mukama Katonda nga kuyamba muntu munno yatayina. Buli lw'oyamba muntu munno yatayina oba ali mu bwetaavu, Katonda akugulirawo emikisa n'akwongera n'empeera mu ekyo kyonna ky'oba owaddeyo, ne bwe kiba kitono. Emikisa gyonna ku nsi giri mu kuyamba. Gwe yamba munno yatayina kyakulya oba oyo yenna ali mu bwetaavu, Katonda ajja kukubisizaamu era ajja kukuddizaawo mu ekyo kyonna ky'onaaba omuwadde. Emikisa gyonna ku nsi giri mu kuyamba. Kolerera eggulu ng'oyamba abo bonna bali mu mbeera embi, osanyuse Katonda. Geoffrey Luyimaga emannya, noonya Katonda.